Fresh Out from NigerRemix.com.
Waziva mnandi uthandana nami, yeah, ihlale injabule da. Waziva mnandi uthandana nami, yeah, ihlale injabule da. Yeah, uthando yempe, yempe engabonakali. Ngiyakutshela uthando yempe, yempe engapheli. Sithandwa sami we, bacishe bangithathela we. Daliwa miwe, bakishe bangithathela we. Akuyina kanzima sithandwa sami, izinsizwa zingake zazifuna. Akuyina kanzima da, izintombi ezingake zazifuna. Sithandwa sami we, bakishe bangithathela we. Daliwa miwe, bakishe bangithathela we. Sithandwa sami we, bakishe bangithathela we. Akuyina kanzima da, bakishe bangithathela we. Akuyina kanzima da, bakishe bangithathela we. Sithandwa sami we, bakishe bangithathela we. Sithandwa sami uyimbokodo, uyimbokodo, unelisisabalazana. Sithandwa sami ulithemba, yeah ulithemba, unelisehla senyukana. Sinekuthwa izimvula sasebusika nasehlobo, kulini sehla senyukana. Nanamhlanje usesekho, kulini sehla senyukana. Kulini sehla senyukana. Nanamhlanje usesekho, kulini sehla senyukana. Sithandwa sami we, bakishe bangithathela we. Akuyina kanzima da, izimbangi zingaka. Akuyina kanzima da, izintombi zingake zazifuna. Sithandwa sami we, bakishe bangithathela we. Daliwa miwe, bakishe bangithathela we. Akuyina kanzima sithandwa sami.
Fresh Out from NigerRemix.com.